Conde Sock. Yeah, MIC and Tim Peak to the cast.
Zwap.com.
No London is up. Yeah, yeah. Take me trip. Watch this side. Shimika too.
Siti buku na wache sapu. Feona ule vyupo moba yanda. Nana mulega wine chale ngini. Social media mwema ntuwa netai. Na Susana wine chale ngini. Mabuta fishi kuchupu mayo. Nana mulega wine chale ngini. Mama na Susana wine chale ngini.
Kashi wanjine vona upa. Soso mija logging akumacha. Yonse yonse ni WhatsAppu. Yonse yonse ni Facebooku. Ngana fuma kunchito yonse. Nsanga tepike. Munganda tapyangile. Muna kwa chitwa la ya Twitter. My way. Ichi wana lele.
Sipuku na WhatsAppu. Feona ule vyupo moba yanda.
Nana mulenga wine chale ngini. Social media mwema ntuwa netai.
Na Susana wine
kuchupu mayo.
Nana mulenga wine chane ngini.
Mama na Susana wine chane ngini.
WhatsApp, Facebook na Insta. Yali denga filo kushpa sister. WhatsApp, Facebook na Insta. Yali denga filo kushpa.
Chalo chili mulaza. Kepse nolofeni mark mulaza. WhatsApp, Facebook na Insta. Kalale kalo wasuka lumba na sister. Chupo cha suka cha bunda. Pali msansa pashala kapunda. Video calling na mubathtub. Tia calling kelo the crowd. Yeah. Chalo bali wamekwile washpa. Bambu minga bakuzanga wile mbeko mushpa. Marejeza na uto na party. Iman geto laba going to party.
Sisi kukuna wachisapu. Fiona ule vyupo mama yanda.
Nana mulenga wine chale ngini. Social media mwema ntuwa netai.
Na Susana wine chale ngini.
Mabuta fishi kuchupu mayo.
Nana mulenga wine chale ngini.
Mama
na Susana wine chale ngini.
Waba kwa tita wakufunda. Uli mwana kashi washani. Imisango kwa tika kishi. Abana bekala nefiko. Wabole onse kuchatinga. Chitayabo kukopwa mapiki. Kuposta yonse pa FP. Bana mafunde ni kuisa mwaba. Funtile ni umwana kashuyu. Muka muibushe nga shupu wa konka. Aba kwa tita wa mfunda.
Facebook na WhatsAppu. Fiona ule vyupo moba yanda.
Nana mulenga wine chale ngini.
Social media mwema ntuwa netai.
Na Susana wine chale ngini.
Mabuta fishi kuchupu mayo.
Nana mulenga wine chale ngini.
Mama na Susana wine chale ngini.
Facebook na WhatsAppu. Fiona ule vyupo moba yanda.
Nana mulenga wine chale ngini. Social media mwema ntuwa netai.
Na Susana wine chale ngini.
Mabuta fishi kuchupu mayo.
Nana mulenga wine chale ngini.
Mama na Susana wine chale ngini.
Yeah baby music. Music
Vusmos on the beat.
Zwap.com.